Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Bana beso, tla ke le dumedise ka leina la Jesu Kriste, morena le moruphulusi. Re a leboga gore mo nakong e re tle go bua gape ka lefoko la hae, lefoko le tswa mo bukeng ya buka ya ba Philippi, chapter 3, verse 13 to 14, Philippians, chapter 3, verse 13 to 14. E buisa yana baga etso na ga ke ikae yo ke setse ke tshwere mme selo se le sengwe ke a se dira ke se ke lebala dilo tse di kwa morago ke gagamalela tse di kwa pele ke sianela bokhutlong jwa tshiano ke tabogela sekgele sa pitso ya legodimo ya modimo mo go Kriste Jesu ka sekgwa e re brothers I do not consider myself to have embraced it yet. But this one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Rara re a leboga modimo wa rona wa kagiso modimo wa re ntshitse mo tlhakatlhakanong wa re tlisa mo kagisong ka lerato la gago re a leboga le mo mosong kapa le mo letsatsi lena la kajeno ka Kriste Jesu morena wa rona amen. Buka ya ba Filipi bana ba modimo re rotloetswa ke monna wa modimo mo gore pholoso a se selo se se tshwanang le relay a se selo se se tshwanang le lebelo la 100 meters la gore gwa o bo o feditse pholoso o siana o kare ga gona ko o yang ko teng mara ga o lebella ko o tlhagang ko teng o fitlhela e le gore o butse sekgala se se telele e tshwana le marathon mo marathoneng go anamelela go a theoga mo marathoneng go a nyokanyokelela mo marathoneng ga go bona le pila ko o yang ko teng mara kgato ka kgato o ya ko pele na re ka tsamaya 10 years re pholositswe but still re santsana re tshwanetse re siane ka gore ga re ise re fitlhe as long as modimo a iseng ka a emise lebelo le go raya gore rona ga re ise re fitlhe kwa modimo a re beetse mothalo wa gore re ya go felela ko teng monna modimo mo ga a tlo o bolela mo a re brothers ga ke ipone ke le wa setseng a fitlhile ga ke ikae yaka motho wa setseng a fitla a kry-ile phitlhelelo ya seneng a se batla because pholoso re a e batla but ga se mo re felelang mo teng re santsane re tshwanetse re kgarametse go ya ko pele a re mme mo pholosong mo go na le selo se le sengwe se ke se dirang ke rata gore o lebale se se leng mo morago re sianne kwa go se se ko pele a re I forget what lies behind ke lebala di-history tsa me ke lebala diphitlhelelo tsa me ke lebala kitso ya me ke lebala tsotlhe tse di siameng le tse di sa siamang tse ke di dirileng ke sianela ko pele because go na le dilo tse dingwe bana ba modimo o ka sekebe wa fitlha ko pele o tshwerwe ke dilo tsa ko morago o tshwanetse o decide gore a o ya kwa morago kapa o ya ko pele gona le ga o ya kwa morago mara go ya ko pele gona go santse go le teng re le bana ba modimo so se se re thusang mo leetong le la bokeresete gore re siane tshiano e molemo lebala tsa ko o tswang ko teng lebala gore go ne go le monate bokanangkang lebala gore o na le bokgoni bo bokanangkang ba go dira eng yang gore o kgone go sianela ko pele ga o ka nna o gakologelwa dilo tse nang o di dira ka dinako tsa gago ke tsone tse dilo dirang gore o boele morago ga o ka nna wa nna wa keepa mo minding bophelo bo nang o bophela le ditsala tsele tsa gago tsele le sa le ko lefatsheng ke yona ntho tlo go rotloetsang gore o boele kwa morago ga o ka lebella lerato le batho ba sa pholoswang ba kileng ba gofa lona ga o ka lebella dipoleke tsa kileng wa di tsamaya tse di monate before o fitlha mo pholosong ke yona ntho e tlo go busetsang ko morago no wonder bana ba Iseraele ba tsamaile ba fana ka bothata mo tseleng ke ka baka la gore ba ne ba tsamaya ba ya kwa lefatshe le ne le le kwa pele ga bona e leng Kanana mara ba sa lebale le ba tswang kwa go lona kwa morago e leng Egepeto bana ba
modimo ga re le bale egepeto ya rona ga re le bale lefatshe ko re tswang ko teng re gopola thata 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 dilo tse dintsi tsa ko ditswang go na le gore re memorize re meditate ka tso ko re yang ko teng ba Israele ba ile ba tsama ba fana ka bothata ka baka la gore nako le nako ne ba tsamaya ba gopotsa motse moshe ka tse ba neng ba dija mo tseleng ka mabitla a ba itseng ka di gore ne ba na le di-memorial service tse di neng di tsamaya di ringa mo ditlhaloganyong tsa bona ba le mo leetong lele la bokreste lele e ka sekebe ya re o gatetse ko pele o bontse o nagana ka batho ba o kileng wa tshela le bone ba go direla molemo wa gore bo iphitlhele bophelo ba gago bo senyegile gagamalela ko monna ore ke sianela kwa pele I strive I'm straining forward to what lies ahead rona ka re modimo wa rena kwa pele ga rena ore betse di promises ore betse di prophecies let us run re siane gore re kgone go di fitlhelela are I keep pursuing the goal to win the prize of God's heavenly call in Jesus Christ ke gagamalela ko pele there must be a goal ipele goal ngwana modimo ya gore o batla ipona o le kae ka ngwaga o gao fela ipele goal ya re ngwaga o tlang o batla ipona o le kae gape mo leetong la bokreste o namelele o motswele ko pele o sekwa wa kgotsofatswa ke gore o pholositswe go feletse mole wa opela go felela mole wa rapela go felela mole o bala bebele go felela mole there's still a lot se se leng ko pele ga roga gago se o tshwanetseng o se fitlhelele Paulo a re dilo tso tsotlhe tseo di neng di le molemo kwa morago ga ke dibile ke di-counter as matlakala ga di sana boleng ge ke di-compara le tse modimo a tlileng go mpha tsona bana ba modimo ke batlo go bolelela gore dilo tse dingwe tseo di itseng ga di fete tseo sa di itseng ka boleng dilo tseo sa di itseng you don't know gore modimo o go tsamaisa bo sekgala se sa bokeresete go fitlha ko kae maybe tomorrow there will be a lot of people ba ba tlabeng ba go setse morago ba boetse moreneng ka ntlha ya gago ga o bala mo ba Hebrew chapter 6 verse 1 ka e bala fela ka sekgwa e re let us go forward then to mature teaching and leave behind us the first lessons of the Christian message santa a re kgarametseng re yeng ko pele ka dithuto tse re di fiwang tse re tlogele kwa morago melaetsa e le ya tshimologo ya gore re rerelwe ka go pholoswa re rerele ka go sokologa re rerelwe ka boka ka go bala bibele re gole a re goleng re gole mo kitsong ya modimo re fitlhelele mo di-stages tse dintse e leng gore re tlabe modimo a re dirisa go tlisa the prophetic messages modimo o tlabe a re dirisa go simolola diphuthego tse di seng di simololwe modimo o tlabe a re dirisa go beya di-foundation tse ba bangwe ba tlabeng ba tlatlang ba berekela mo go tsona re setse re tsamaile mo lefatshe lena because ga e le gore ga re ilo ipela the goal ga e le gore ga re ilo gagamalela ko pele ronne re ya ko pele one step re boela ko morago three steps re ya ko pele one step re boela ko morago three steps a re pusheng bana ba modimo ba Israele ba ile ba faila go tsena ka bokanana ka gore nako le nako target e ne ba ipetse yona ne e le gore ba tla boela kwa egepeto every time ge nne probleme e namelela ne ba kgobokana ba re a re tlhopheng leader mo gare ga rona wa ka re busetsang kwa egepeto batho ba ipatlela opportunity fela ya gore ke mang wa ka simololang a re backslide ge go ka backslide o mone go nna le a leader wa bang bold go isa batho ko morago batho ba tlile go mosala morago ba wa mo moreneng bat ke batla go kopa ngwana modimo gore ga gabela ko pele phusa kgarametsa because go tse ke tse kgolo tsa modimo a go beetseng tsone di phala tseo e leng gore wa ditse go na le tse dingwe bana ba modimo tsa modimo a re tshepisitseng tsone a re ke re tshepisitse tse tsebe e seng e di utlwe se leitlho le iseng le di bone tse kgolo thata bakeresete tse e leng gore ga nne modimo a ka bula leganyane gore re bone ne re ile lebala tsa ko re tswang ko teng ra bone ka leitlho le pholo a boneng ka teng a re tseele tse nneng ke di dira pele ke matlakala ke gagabela mo go tseo di nang le boleng Hebrews chapter 12 verse 1 ere as for us We have this large crowd of witnesses around us. So then let us rid ourselves of everything that gets in the way and of the sin which hold on to us so tightly, and let us run with determination the race that lies before us. Re itse gore re dikaganyeditswe ke lesomo la dipaki. Go na le batho ba ba lebeletseng gore re siana bjang, re sianela kae, re siana le bomang. So a re batho ba, e re the large crowd, ke crowd o ka se bale, ke batho ba bantsintsi. Go na le batho ba o sa ba itseng, ba ba go itseng, ba e leng gore se o se dirang ba se bona pele before wena o nagana gore batho ba ka sekebe ba se bona. So o le ngwana a Modimo o dikaganyeditswe ke batho ba ba lebeletseng tshiano ya gago gore a e siame kana ga ya siama na. Jaanong ka gore re dikaganyeditswe, a re latlheng sengwe le sengwe seo se leng bofefo gore se ka re raretsa. Go na le dilo tse dingwe mo tshianong ya rona di ka go dripa, go na le dilo tse dingwe di ka go imela, go na le tse dingwe di ka go bofa. So go ntse go le yalo re a di latlha bana ba Modimo. Ke ile ka ithuta ntho e leng gore basiane ba ba sianang bo Comrades Marathon bale, before ba ile o siana, ba tla ka dibeke, ba tla ka dikoloi, ba tla ka dikhi tsa dirumo tse ba o robalang ko go tsona. Mara ga leeto le 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 simolola, ga tshiano e le e simolola, ba di tseya. O ka se itse gore dikhi tse le dikokae, o ka se itse dikhi tsa dikoloi dikokae, o ka se itse dibeke tse le dikokae. Ba di tlogela ko morago, ba sianela ko ba yang ko teng. It doesn't matter gore ke 96 kilometers or ke 91 kilometers, ba sianela koo, ba lebetse ka tsa ko morao. Tsa ko morao ke tsa ko morao, di tla bonwa ke ba ba di bonang. Rona bana ba Modimo go na le leeto kele le sia re sia le tshiano e mo pele ga rona. Ka re skebe ra dikra ra goga maoto, re itse gore re siana re latlha mo tseleng ya Modimo. E re latlhe le sebe se se leng bonolo go ka re raretsa, because se ka bofa maoto a gago. Bakreste ba le bantsi ba bofilwe ke mogore ba seketlhe ba siana tshiano e molemo ke bophelo bo ba bophelang. Bophelo ba gago bo ka go lokolla, bophelo ba gago bo ka go bofa. Seo se dirang e ka ba morwalo mo go wena, seo se dirang e ka ba se se go lokollang. Tlhokomela gore seo se dirang keng ba gaetsho kana. Dilo tse dingwe tse o di dirang di utswa matlhagatlhaga a gago, di utswa participation ya gago. Re a kopa ka lebitso la Morena Jesu gore rona Modimo re betse tshiano e molemo, and we are not running in vain. Price e ro e winang ke kgolo thata, ke bophelo bo bo sa khutleng. Ba ba gapanya lefatshe, ba ba fenyanya lefatshe, ke price ya nakwananyana fela e a senyega. Mara e rona re e filweng ke kgolo-kgolo e leng gore le satane wa itse. That's why a lwantsha bana ba Modimo gore re feile, re pallo, re skebe ra fitlhelela se Modimo a re beetseng sona. A re sianeng, a re tshematshemeng, a re kgothaleng, le re ka utlwa ditlhabi, le re ka utlwa di-challenge, le re ka utlwa tlala, le re ka utlwa phefo. Mara tso tsotlhe tse di skebe di a ema mo tseleng ya rona. Ga o siana, phefo ele e e leng gore e ya the opposite direction ga e nne le maatla a makalo mo go wena go tsamaya. Mara ga o siana e nna le maatla, o a fatlhiwa. So mokreste wa leng mo lebelong a tshematshemang, ke tse dintsi tse di iragalang mo bophelong ba gagwe, ke tse dintsi tse di ka ira nako nngwe ga o siana mo le phefo ele yo a tla matlho, matlho a le a tswa dikeledi. So ke batlo go botsa gore dikeledi tsa gago tse di rothang ka letsatsi le letsatsi ka ditiragalo tse di le mo bophelong ba gago, o mo leetong wa siana. But kwa bofelong mo ya mamoteng, the price yo tlo itkriya ke price e kgolo, ke price e leng gore o tlo leboga Modimo ka yona. O skebe wa fela pele ngwana wa Modimo, o skebe wa nyema moko. Modimo o a go tshepa, Modimo o a itse gore you will finish this race. Never ever allow yourself gore o bo o boele ko morago. Bana ba Modimo, o sekebe wa fetsa tshiano ena. Ke wa ka go kopa gore go na le dilo tse dingwe tse e leng gore merwalo e mengwe o tshwanetseng o e latlhe, o e sie gore o kgone go siana mo leetong lena. Latlha go se itshware le batho, latlha pride, latlha dikeletso tsa lefatshe. Re a latlha-latlha dilo tse dintsi tse re kopanang le tsona gore gore re kgone go siana and e re re siane ka kgotlhello because lentswe la modimo le re ba ba sianang re lebeletse modimo o re tlo thusega o ile mtshafatsa matla a rona re ntse re siana bana ba modimo ga re siane ya re ge re siana mole re be re itebala re be re notswa re be re nno re go fedile ga gona wa re kgathallang mo re fetang mo re fetang mo teng mo dikgoneng tse re sianang mo tsona mole re na le batho ba ba tsamayang ba re refresha mara ga o phamola sa o refreshang ka sona sele ga ebile ga se boima wa refresha wa latlha wa siana gore o kgone go fetsa a re sekeng ra kakatlela dilo tse re tshwanetse re kgaogane le tsone re kakatlele mogauo wa modimo o tla re kgonisang modimo wa rena re a leboga ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta gore gaugetse gore le ka tseno e be re santse re bona molemo wa go ka siana tshiano e molemo gore re kgone go wina the prize ba thusa ba botlhe ba re utlwile lefoko le re eme re tlhomame ka Kriste Jesu morena wa rona amen ke Bishop Lucky Mulwanto Mispa Bible Church 072-135-0708 amen
Radio Pulpit 657 AM True Authentic Christian Radio.
Well, there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer requests by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
The search continues for top quality South African Christian music. If you are a new artist or releasing a new CD, then send it to Radio Pulpit. For more information, please visit the Radio Pulpit website. That's www.radiopulpit.co.za. Or phone us during office hours. 012-334-1200. Radio Pulpit, your daily companion. You and 657 AM and life. A winning team on the road to eternity.